kwa shahati no kumenya hicho haba kulichanila hafi politiki yomu Rwanda bavuga kura ya matora maze mvugana na Joseph Sebarenzi wigeze kuba umukuru w'inteko nshinga amategeko y'u Rwanda ubu akaba aba muri leta zunze ubumwe za Amerika
yukuri ntabwo ari amatora ahubwo ni kinamico nkibaza ndetse ahubwo isomo biha abana bacu bakiri bato bakura
kuki mubyita ikinamico
ni kinamico kubera ko buri wese azi ibizava muri aya matora na Perezida Kagame ubwe yivugiye yuko nta shiti ko ari uzatorwa
Frank Habineza amaze gutora yavuze ko yizeye ko azabona amajwi 70%.
Azi neza yuko bidashoboka. Mu by'ukuri ntabwo mu gihugu cy'u Rwanda nka kiriya cyanyuze mu macakubiri kigifite ibibazo byinshi. Ntabwo Perezida Kagame ashobora gutsinda amatora nyamatora. Kuko afite abanzi muko yose, afite abanzi mu batoya no mu bakuru. Ariko bitewe n'ubwoba yashyize mu mitima y'abanyarwanda yabakuye umutima bagomba kwitabira amitingize bagomba kwitabira amatora ndetse bakanumva ko bagomba no kugenda hari no kutora kuko nta kundi babigenza
ariko abashyigikiye ishyaka rya FPR bavuga ko Perezida Kagame abanyarwanda benshi bavuga ko kubera ibintu byiza yagejeje ku Rwanda cyane cyane umutekano n'iterambere yagombye gukomeza kuyobora u Rwanda mu myaka iri imbere kandi ko abaturage bamushyiki
icyambere cyo ngira ngo nta nubwo abantu bakwiriye kuba ngo Kagame nta kintu yagezeho hari ibintu mu by'ubukungu hari ibintu byo kuzana umutekano babyane bita negative peace mbega by'umutekano hejuru bihari iriya mihanda yo ku Kigali kageza gisenyiza za Cyangugu na za Mutari ni wese wayubatse yarabisanze n'ibindi byinshi abantu n'undi yari kubikora turi mu gihe cy'amatora si byiza ko mu perezida ajyaho akamara imyaka 20 kubera ko ni byiza ko ubutegetsi buhinduka mu mahoro
ano matora yo muri 2017 urabona hari aho atandukaniye n'ayabaye muri 2010 ndetse n'ayabaye muri 2003
yewe ntaho bitandukaniye ariko hari ikintu gitoya gusa cyajemo kitari gisanzwe ni bariya abakandida bandi bagaragaye cyane cyane bariya abakandida b'abatutsi nka Diane Rwigara na Gilbert Mwenedata bikwereka yuko umubabaro abanyarwanda bafite wakomeje kugenda ujya mu ngeri zose z'abanyarwanda bose ku buryo havamo n'abari ubona nyine ba Diane bahaguruka bagatinyuka kuvuga ibintu abantu bamwe bari no mu mahanga badashobora gutinyuka kuvuga bakavuga ukuri bakerekana inzira zakoreshwa kugira ngo igihugu kiyoborwe ku neza ya bose icyo nicyo mbona gishyashya
Joseph Sebarenzi.